yande joni tani mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalle mon suman amadou janganta habaruji e fulfulde en kalando filla ko darto ndenagu himbe kadama doggingol moteje e der gure kerrede do kero leydi mali nonni faande menamo leydi niger be buray dubi sappo e jeddi kaindu ittama e do filla ko dar tewtol coupe mawdo mo duniyaru hande won ko gana hawibe ittibe hande yewtere men pinno no daara filla majjin majjugol hono fawar joni sukolo pomoroyi e ndara gallure marati nani wanteri har filla ko ndarata baruji yerno mbirini no tawani hara ko wattudu ko nani hono ele balde sappo e joyni en nambe sappo e nani endan ko lekkol onta e ndar leydi men niger no daati tan duminade sappo e jeddi e duminade sappo e jeetati kano woni janginobe hewbe hannobe te yeyi e ndar region endama agadez sen koje har departement mo ingal aderbisanat kany e tirojerin hew mabbe fu jottawaki to han ya jangino to enda kambe jangino be mbiibe golbe domi be kedi njoddiji mabbe ko lewru septembre yabbindu endan ko naata e juude mabbe fadde mabbe yottawade nokkuje den endan Musa Maman du naati habaru enda hawrani endo min pirte fulfuti
jandeji fuddaka le lokoloji laddeji goddi tawadi der commune region mo agadez on ginam ganjangino be ngala ko wadi dum woni rafi jobdi ko be kabay dum kettine nane ko be kali
c'est le pécule qui est seulement notre espoir
jobdi didu tan wawi walliri min ummo min jahder jangirde amin dongal baade ni suudu no hida yobanede yaada on duni dedi hebaaki no min gatta mi yehi mi darowi to mi yara hande mi warti mi do hedi mi dara dem hebi jobdi am mi soddo amma fa warde he nyaloma o wala kebudo tammal
a l'heure d'aujourd'hui
saro sikawji do jandeji pamari moresion agadez on no andani o sadorma o hali ko waddi nebala kam kettine nane sani kane horeje saro sikawji do jandeji pamari mo agadez on ko hali do majju
c'est vrai les pécules
de gonga jobdiji di boyi kebaka min kireka de ji majji min lildi nyame amma der kiryaaki majji bandiraabe amin gon hawjiibe jangirde do der leedi agadez boofi dundu wadi ko tom minister dum wi'i saydi
puuti
yero no ohorejo saru seviri kan en no ngatta ngokka ko be jangobe no keban hakkeji mu en der nyalaade garoche
nonni wontiri gam batte hebbitinde jama'aare janginoɓe dum waddi ko minister hawjiino filla jandeji pamari wadi laawol hojude janginoɓe enda tawe ɓe jarama nokkuje futo hani yaare to wala janginoɓe ko heƴi wodiɓe ɓuyta wonnoɓe ñame laatiɓe hew mumen gonno jooɗi ngalano hanta hunde fuu ɗum waddani ko hande nde enda paamen toyonto ɗum tawa bandimi asumana sino yeeyi yo e mbiyeteɗo achana hima laatiɗo kawn docteur kawjiɗo filla gollo ministére de enda nani ko haalanimo
respecte les régions
der kero région ji di fu won ko janginoɓe enan tinna no jaare gam batte ɓe jaa ɓe gaɗa janginoɓe mabɓe nder gallure ñeme ɗo ɗo tawrano kandu kana janginoɓe ɗuɓɓe ɓe galano janguino goɗon ɓe fu min koƴƴi min jaariɓe e nder nokkuje nokkuje gam batte ɓe jaa ɓe gaɗa gollal mabɓe no haniri janginoɓe wodoɓe ɗereji kañum e janginoɓe liggotoɓe hono ko ɗum darto jaaro ngo waɗama dow laawol laaɓal kañum e gonga ko anda fa no woɗi hande nde wala fo mo fama ena fakka janginoɓe ena yaare nokkuje ɗe gam batte ya janginoa ɗum du konɗa waɗan kamɓe janginoɓe enan ɓe nafo e golle mabɓe sukaɓe famarɓe tawi heeɓi andal hara mabɓe ɗon enɗa joni komin kalniɓe neɗɗo fo jara nokku to yara to e ɗoade capantati e goho lewru octobre sari jomum tawi yeehi nokkure min so yaha e duminen kadi to amin min mbiyan jomum wurtinake hoore muɗum
janginongol
nonni wontiri syndicat janginoɓe mawɓeɓe e fane lekkoleji mawɓe waɗoɓe tewtol luggulɗum ngol andal hono syndicat witakenasnes kamɓe du konoɓe tawa e nder murtere golle koɓe naati ko balɗe tati ɗum du illu altinere nde endan ko ƴaɓɓi ɗum nenene ka keña nde endan ni joddal waɗi hakkunde mabɓe e fande hooreɓe gam batte ɓe dar laabi koɓe mbawi hoyi dow filla ko darta koɓe ƴamele muradu ko saabi koɓe gaɗi murtere nde ɗum waddini ko fawar jom mbiyeteɗo bakaso sahabi goto e kamo secrétaire général syndicat on enda bandimi gungu mouhammad ɗan tanni no dimo dow calolol nani ko haalni dow filla ma faari murtere mabɓe
e gonga haaju amin firtaaki gan ko min giduno woni wi'e tilberi yobama bani lewru wuruno den ko hori dum dum wada sigila dum haala de dum yobete aadi mo ada oodu boyan humnaaka gan misali sedda ceede ittetede lebbi tati warda lebbi tati gan jangirde fu heba no gulliri der majje no tawa jogdiji gollobe ben e ko hori e boyan du de kebaaka degom jeddiji didi fa tati de kata do lebbi tati din den ko de kebu min bi'i du ko de gomnati humnaa aadi o min puddita.
Caggal ni ko horeɓe leydi Niger hoji laabi dow filla ko darto reenugol ɓiɓɓe adamaɓe ndennene ka département ji Tillaberi e tawa kerroyɗi e leydi Mali fawarjo ɓe koƴi laabi kesi goɗɗi ko darto honno koƴi ɗen endan ɗum wonno ɓe mbi ɓe kadi hono yimɓe yildo dow porporoji na mbiya moteje e ley département ji ɗina e guure ɓattiɗe hono kerol e maligol enda Allah e filla ndenago heɓa tabita ɗum waddini ko handene min noddi préfet mo département mo ayeru saabu ayerdu konde ne ƴeewa ɗum o haalani en no yonno ɗum hoƴira jendo Richi Agalher nani ko haalani bandimin Habibou Garba dow callal
jeelawi lowru octobre wittinde no min keɓi andinore e wi'ede min kaɗa yaana warta moteje jemma e ñalawma le leydi amin ndi miɗen eela Allah tawi nimɓe wuro ɓen nani jaɓi e ngol laawol koƴangol hano ko darta ngol laawol koƴangol min keɓa fuu saɗorma e nimɓe wuro ɓe gam ɓe jaɓingol woddi ɓeɗon tokkiti gollididde amin miɗen andi koye ɗum torrini nde ni wiyama ya warta nimɓe iɗum metti amma miɗo mila seni ɗum fuu ɗum cubinoake nokkure ndenagude no accete nimɓe tokkalemo woodi du laamu no ittoan ngol laawol koƴangol gam hunde noon ko laati na fakka leydi men ndenne no hani nimɓe gollira e nonda
noon ni keƴan ele kikki toyde Agadez wonno ko joddaloɗe hakkunde fedde hawjinde filla ƴeewugol hara filla ko darto dilla wamɓe leyɗe e leyɗe kañum e himɓe laatiɓe hoytinannoɓe himɓe ɓen endan dilloɓe so ɓe gaari Agadez ɗum du konda gam batte faamude toy wonto muradoji ɗin enda fu tawa yali Haruna kañum wonno fawar jooni hono hoorejo no comité ɗum woni fedde nde endan nani ko a haalni bandi min fawar jooni Anissa Karimu ton enda Agadez.
Le but de la rencontre
waɗi hawrine de waɗa woni singude sigilaji e golle go de ni no hiɗa himɓe keɓta hunde fuu ko woni no waɗa na no waɗe dow filla ummotoɓe leyɗe mum eno paa leyɗe tubakoɓe to saydane tawaɓe nder golle ɗe fuu nanama misali daɗe ummotoɓe leyɗe mum e hekko'e mum nani ardiɓe e adoɓe ummotoɓe leyɗe mum en ɓe no yawtina daɗe himɓe ɓeydu tawe nanama nden ko faame no waɗi kulle ɗe fuu du gaɗi min gari ɗo Agadez gam waɗude hawrine de gonga min janci lawol laamu leydigol amma min mbawa bi'igol itte gam min gala habaru keƴuɗo fugon dow no wona no waɗe dow filla o komin mbawi bi'i hannden ni woni kono woodi ɗatigon tawaɗi nder lawol laamu leydigol e ɗowtanaki no CDA o wi'iri
contraire à certains textes de la CDAO
nonni wontiri hono ko watta himɓe capanɗe jeetoton jiyaɓe leyɗe kowatta nogayi ka e won ko yeh fotto e wuuro wiyetego Zurich ɗum du konnatto enda Suisse noon enda sappo ena yaade sappo e jeɗɗi lewru octobre duɗinaɗe sappo e jeɗɗi o enda gam batte ɓe kaldo filla ko darto hono fawarjo hakkeji yaade e himɓe dillawamɓen enda ɗum waddini hawrinde enda hawri hono himɓe laatiɓe golloɓe dow filla majjum kañum e himɓe jengonoɓe suudu baba e hokkoɓe habaruji ka en hawri ton enda nde toy wonto ɗum tawa noye leydi men Niger wordi dow filla majjum saabu ɗo wonto ƴurte wittore yeehe leɗɗe to ɗum waddi komin noddi mbiyeteɗo Ibrahim Manzo Diallo laatiɗo kañum o enda yo kokko habaruji noon enda goɗɗo hono fawarjo hokkoɓe habaruji gati ayir en fo Omar Hammad ƴantene kemo o haalni ɗum gan o fotti hawrinde ko nde waɗi e ko nde haali
de 2014 à 2015
nanga illa hitane duubi ujunaji didi e sap e nay faawar duubi ujunaji didi e sap e joyi wadan himbe ujunaji hemre e woygu ummo wiibe leede mu en gam paa leede tubakoobe be fudu do Agadez be tokkiri ko be kewtoyi maayo tawango takkol libi e leede tubakoobe wala mo anda du be daari di tokkol mabbe di waddani himbe Agadez ton Agadez min jehana gam haalande himbe torraka ummo tobe leede mu en gonno gi'a do der leedi Agadez min gadi du filla rafi umnude aadi mo leede tubakoobe aduno gam wallirde tawaɓe nder golle ɗe o watta ɓe acciɗe ɓe nangi nafooje gom
pour une transition vers d'autres fonctions
noonni wontiri wakkatiji no wonno waylo waylo balɗe ɗe endan himɓe jii wulare ɗon no jippo no ɓuyto sanne pew no jippo jamma kano won so weeti du konnan eɗen jiiya sollare e henndu no immo no immodo du konna kuɓɓum tawa nder muɗum heɓa keɓen paame dow filla ɗum woni hono mafar ɗum ɗon noon wonno komin kalde e kaccalla lawan gabciya laatiɗo goto e hooreɓe hono fande sarusi kawjiɗo filla etol kennule e wakkatiji o haalani o laabtinini e Habibou Garba kallandi mum.
c'est pas directement la période de la
wana dabunde no amani ni beno tawa leinati nata edu fahande le jam on pewol no wala yade subaka om enyaloma ondo nguli no wodi de chaka balde tat yade nay fu solare de no hanta gam hande chuddi no tawa le nyeme kwata jide kambe tilaberi yade funange leedidi edu fahande mayne neddo wawa yide hunde kolati no tawa metereji keme nay kawoni le region difa no tawda e solare dunde dundu fayoto jango idum don amma do yade alkamisare fudo hanta farfunange dum rewtana hakkunde leydi din yade yanange denne do yade alkamisare solare ne fun hanta
samilore netama
non wantara fila latol bal du kona waddi ko mena be gada duubi sappo e jeddi be leydi niger joni be ittam e do fila ko dar tewtol coupe mo duniyar ko notto enda end wodum du konda ni hande nyalomo be pidi e fedde de gana hebi be didi e bolum ciagal majjo ndo min andina on hono fiyo bal naye wiete be maracana kandu konda an hono piol bal gol tewtol coupe ko afrika fuddama hande de enda to enda bamako leydi mali don en tawadu konda ni leydi benin cote d'ivoire burkina faso togo gabon guinée cameroun e niger hautade fawa jondu konda ni leede no dad ngar potta kam woni canada kam woni il comore kany e france e faande suede e belgique kany e guinee bissau dundu konda ni hono leede niger yaari pelle didi laati naata ele tewtongol enda fara fille ko darto bibbe leede niger fio bal du konda ni dawda kamilu kandu pio bal non to ete coto sport en cameroun kandu hebi njama ko faawat naama hono fado kanye do filla latol bal ngol enda
Ketine sigilagi studio kalangu kadi tatawato nder duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mido feccide dum
yewtal men pinno hande to enda maradi yarto en nokkuto laati himbe no jeccu kolo mu en no dilla keppa garde wuro majja fa abada nenne ne kadum laata ke sadon mo dum hebana ka lawo lawol goto tawno ko dum hebana se joomu je haale e radio wakati ji goddi suko no yite wartire joni o kay no dum warri warto enna fuse ket no non de do yewtere mohammed mamma konel demi pirte fulfulde kam won yewtere men pende non
gomma debbo mo duubi la soyi didi e ko deki wari do radio garkuwa mo maradi wulli faagite mu fuuno bojji gam wadude fe calcul baadum gom o fillani himbe no wadi ko suka o majji nani ko wi ini
ko waddi kando mi warana wadde andinore bi mawnan kam majji ko sabi majjol makko du woni aljumaare wittinde de murtimi seeda mawni ko nilimo o sodana dum safare to gartami fuumi tawaymo ayi mi do wandi e berde mettude sanne
ko kadanna
illa radioji tawadi inde ko en kinga duuda sanne non fu yaarobe sukaabe majjube kom seria be ciofi handen be kaalo de radioji di yaarude sukaabe be kom seria nani ko salisu isa ardido sigilaji radio garkuwa mo maradi wi in
eske anka dauka nan maradi
do enda le wuro maradi de ni jewa mo saarobe sukaabe be no gondi yebare sanne farmajol mabbe seni andi nora wadama ko suka majji wala fungaro filodum to suudo ami radio wana nokko to suka jogete non sai min jari dum wuro lamido mane komseria sen koji nyaloma no wada sukabe njeddo ma njetato ko waddete ko ni en duni woni be butta jondungu gotu e feccere yaade duubi didi mane duubi tati
woni okku
to yaaye baaje ardido sarusi kawjido domol hakki sukabe radioji di e sarusi mu no kani wi e no gollida o watta do ko yaawi sukabe majjube be giti sarobe mu
su injerida
ko mi elata ko be habaruji ben deni be kebi habaru ko suka majji fu be kala nami gamine ko ammi den ngara wadde andinore dun don min domire mabbe kanon hande wala fu ko non surim le wuro maradi sehana majjere suka be de dum duudi sanne fini alla fu mi den keba ko wana de warre ma didi wi'e suka majji mine le jeetinaaki ki min kebi wadde ko wonno sabodum cergal natal chaka gorio e de kionga
takanum matade miji
hanono taykaaki gom ki sarusi kawjido domol hakke sukaabe holliri dum do der maradi yebare sarobe be ni woni no wada sukaabe be no majja misali babiraabe gom illa hejjerto burtake sey jengi ko garta wuro ibe ton helumaako inniraabe sukaabe bendu bawa kakkili sukaabe benno wudiri gam be duudiri dum en
e do dum won ko habaru me fulful tili hande fa Allah hewtinen jango non habaru yo fulful keddi jama'aare waddu balla mudum ko non do habaru yo me horam yoton assalamu alaikum balento jamwali
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji ko
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
juuta altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e minta sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire de fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger